IKMZiki.com.
Sogea mbele tuondoke. Nati MC,
Wenyeko
nimechiri, nimeturia, sinahiri na furahia, oya na washarata niweze chunguria kinachojiri huko kwa dunia. Maskini moyo wangu, kumbe ndio mwisho wa pesi langu. Tata sana posti watu wezangu, alafu kupitia zile voucher zangu. Uwe maskini moyo wangu, kumbe ndio mwisho wa pesi langu. Tata sana posti watu wezangu, alafu kupitia zile voucher zangu. Hivi mnajua kuwa huyu wangu tumetoka mbali mbali, hivi mnajua kuwa sisi bado tujaimariza safari safari. Hivi mnajua kuwa huyu wangu tumetoka mbali mbali, hivi mnajua kuwa sisi bado tujaimariza safari safari. Huyu wangu ma mimi nampenda sana, 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 huyu wangu oh 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 to my darling wangu, huyu wangu oh 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 to my darling wangu, huyu wangu oh 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 to my darling wangu, yeah yeah oh oh oh. Mina moyo wa nyama na so kitufe, nilivo mjinga nikakupa wote wote, bila huruma nawe umepiga mateke, nangamia kulia chozi la mnyonge. Moyo wangu mwepesi kwenye kupenda, nikipenda ndo napenda mazima. Niliamini wewe ndo mponya vidonda, kumbe nawe ndo umekuja kuchimba. Ikadri azame back kwa historia, tangu meondoka bado nalia, mamtu kumbuka tulipotokea, ulimwengu mnafisa mnanionea. I can't believe azame back kwa historia, tangu meondoka bado nalia, mamtu kumbuka tulipotokea, ulimwengu mnafisa mnanionea. Mnajua kuwa huyu wangu tumetoka mbali mbali, hivi mnajua kuwa sisi bado tujaimariza safari safari. Hivi mnajua kuwa huyu wangu tumetoka mbali mbali, hivi mnajua kuwa sisi bado tujaimariza safari safari. Huyu wangu ma mimi nampenda sana, 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 huyu wangu oh 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 to my darling wangu, huyu wangu oh 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 to my darling wangu, huyu wangu oh 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 to my darling wangu, yeah yeah oh oh oh. Na mtaja mashopunda kuzi baro na waji wapi sauge, oya meri bizo asim ah.